Good evening, ladies and gentlemen.
DDDG Ozzy Shine.
Salut.
Good evening, ladies and gentlemen.
DDDG, Ozzy Shine.
Pour le manège, bouge ton pom pom comme la Valencia. J'aime quand tu danses ça.
paradis, parlais-tu français? Respondis, falo português. Foi assim que nos conhecemos. Eu senti, logo deu pra ver. Não sei se é amor, na poesia mais bem escrita. Eu vou me perder na melodia mais bonita. O que tu és pra mim, és a luz que me ilumina. Já me prendi a ti, no novo beco sem saída.
I know you want me. Every day not only when you're lonely, yeah. You see you think you know me, but you don't even know nothing about me, yeah. You see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, yeah.
Tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it up. Don't wanna hold. You come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I can never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big vibes, slow that. Catch feels, get high. If you make your bed, then you can lie. Just please don't waste my time.
Everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, mad, I might too cost, oh. He asked me what in I love for life, I said what in no go touch us, oh. Oh. Every day, nigga, see my mama smile, that make me the bump us, oh. Ooh, yeah. Call up, biko, go, call up, biko, go, one beat, take a call up, biko, go, call up, biko, go, one beat, take a call up, biko, go, call up, biko. Tell me say she like to dance a zonto, I don't like make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo. She say she give me ghetto loving, tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your mata, mo fo. For your mata, mo fo, mo fo. For your mata, mo kumawe o, fo, mo kumawe o. For your mata, mo fo, mo fo. Tima Adama, give me special love, mama give me your lolly. 50 bottles for my baby, my lolly. 50 syrup for my baby, my lolly. Ooh, yeah. See my baby, you give me what I love until the night, me your lolly. 50 syrup for my baby, me your lolly. 50 bottles for my baby, me your lolly. Oh, oh, yeah, one take a call up, go, call up, go. One beat, take a call up, go, call up, go. One
beat, mabu, sasa va upendeze. Nataka tutoke dina baby, mimi na wewe, mipango imetika wale check. Unavonielewaga mimi wakati sina baby, wala unongoni. I want to spoil you today, oh sheri, wala usogope. Mfuko metuna, tell me what you want to do, mabo. Hey, hey, mabo, we can catch a movie tonight, mabo. Mabo, tell me what you want to do, mabo. Mabo, we can go club tonight, mabo.
Garden tupate mango passion na jona pendaga fashion zawadi ya jinzi dozen ikikona tuna smile hata ukinuna mimzima ilo jichoka upo imenitafunga mazima nishaweka sana lingo hadi ulimbo wala ana tuyu mremo si hata kitona ni
why
for sure baby you my
why
iwe usiku iwe mchana
why
sipati hata company.
It's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so, wekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae. Ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema nao. Wadese. Utawawa bure sijalala, nimeficha tumakucha. Huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
kama ni mnazi katika.
Leo
kama ni kishindo tingisha.
Leo
kama ni mzuka pandisha.
Leo
kama ni maji mwagika.
Leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kitambo napata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbari, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumvi paka kwenye chai, hii ya leo kali. Me boogie step, we be checky checky. If I'm not mistaken,
mege usagazeli.
Kitaka kazi ya jeshi, don't forget ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, mtulize. Sema nae. Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe. Sema nao. What they say? Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Kama ni mnazi katika
leo.
Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, spika zinakita, mbona pata chimbika leo.
Yeah, yeah.
Mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo.
Ozzy Shine.